sisi level zao. Fake MCs sina time none, taka mpinzani sisi size yao. Hustle zangu nyayo zangu recap it. Proper proper pro profit ndo asili za album. Hata nkutana nao sina story now. Hi, labda size yao. Nacho wazo nachotaka ni kumeki mkwanja kakiu na pii nijachie navyotaka hata kama upendi kwepo kati na zisako simpangie kuspendi siku shana wafurai ila staring and wawi kama bado tuko high basi hakuna uchawi rafika kweli money and that's true ausio majani tuko juu ha yani but na shine you better go for yours while I go for mine holla.
Siku tuko juu, hawezi gusa moto huu. Si so size yao, si so size yao. Kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu. Si so size yao, si so size yao.
Yo, kama daki, when it's a master wa freestyle. Like a cheap rock, bado napiga TikTok. Tumeanza wakalisha way back. Tushafunga ndoa na mtaa mshenga ndo hip hop. Dawa ya machizi, ugonjwa wa warembo. Paparazzi na scandals, mabinto na show mapendo. Ntaka namba ruke wane, taka pa juu istani. Tuachumishe mboga flani kama jani. Vipi DJ yopige wane na unasikiza ghetto. Demu wako chumbane, zivoko za mpigia yeto. Mkata hiyo instrumental.
Mbio sishindani na sisi utakuwa momento.
Rapper mwenye mistari na ladha. Mtu mzima aka mimi, aka brother. Wenye chuki wamepiga mbizi maji ya ugoko. Wachawi walisha didi, kazi kwenu wanoko. Hala,
kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu. Si so size yao, si so size yao. Kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu.
My rhymes, GWM 10, GWM 20, msukate anders. Oblonga time kubali ni 90 degrees. No time for bullshit. Na kaga chona guns. Mgagana upo juu anatibu fungus. Shimo limetema mistari kibao tundani your face. Acha shengaya bass kama utak bass. Vitu kibao tunapata kama hash na dash dash na hash. Dani ash crazy. Boom kama kabo, trikwiti wanja fisi. Hizi flavor mbaya hizi zinataka zifuze inzi. Bado zina utamasin, bado zina kavi. Bado zina diss my snitch. Ni jaji joji hush. Diss me kwenye lines, diss me kwa machizi. Mbuzi mpuzi, fuse mpumbavu toka juzi. Na kilo tapo hema luzi, kilo tapo hema luzi. Ose!
Kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu. Si so size yao.